Number 9 keep it up, up to number 9 is Bill Gates. Yeah, okay, Kibera malutapata tutembea mguu, lakini kuna wasengine wana drive hammer. Kibera malutapata daily wasena mizigo, kazi yao tu ni kuhamahama. Kibera malutopio no kidish, ni obvious mazo kitashikwa na tamaa. Kibera malisiu no kimadem, kuwezi pata ustori na uwanachama. Kibera kuna tribe ka zote, Onyango, Musyoka, hadikama. Kibera hata tukwish good night, uski bado stila wezi lala salama. Kibera capital city ya riot. Kibera malimbaka mademu boycott. Kibera kani talent abando hotspot. Kibera toksotesha kablo jaji sort. Kibera maluta pata wasiawa na wazazi, watoi wamebaki joma orphans. Kibera mali octopizo tanipata daily, nikipa game hadi mandazi. Kibera nikisha credo ovya zangu, nikuingia kwa simu na kuokoa jahazi. Kibera maluta pata wasi wengine, wanadai malazi, wanadai mavazi. Kibera the tourist attraction. Kibera mlami akipitia na tuachia fraction. Daily nipate kwa rally, kazi yangu tu ni kuongoza venye naweza enda the next mass action. Nata ukiuliza Obama kani story na kungoa rally, nigga yes we can. Ni Kibera ama, 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 ni Kibera ama. Hata mkuji yose 20 mnangusho na 10 men. Pastor kisikia hii atasema amen. Ukileta ujinga ka Abel tuna kukain. Lyrically bado na kukuta ni kwa show, inatoka kwa brain maze sijandika na pen. Kibera ni desert, siyezi make it rainer. Kusaina bambika World Cup iko Africa. Daily nimestick kwa teli kila dakika. Algeria, Nigeria na Cote d'Ivoire. Endeleni maze jo ivo ivo. Kabla hata ya game ya Ghana kuanza, nenda machish kupata shamba nianze kuchana. Cameroon, bado tuna rule, muna die energy, kunyweni my Red Bull. Okay, cool. Yo, bado tunaenda Soweto, South Africa. Tunafanana, uliza bafana bafana. Vuvuzuela tukipiga joo makelele. Daily ni kuachenga design ya pele. Kwa gap na zidi kurice joka mchele. Nipate daily niko number 8 rooftop kwa chicks na sele. Yo, yo ni World Cup iko Africa. Na Kibera number 8 tunabiga kila msejo. Na hiyo jondo World Cup, Kibera anthem from Kibera slums to Soweto ya South Africa. Yeah, bado nenda niki big up Brazil, Rio, Ghana na big up Accra, Achimota, Sodom na Gomorrah. Daily marefa kileta ujinga tunawapora. Algeria, big up Remli, big up Hasiba. Nigeria, big up Makoko na Jungle City, Stitu Kofiti. Cameroon, big up Bondi. Yo, na maplaya wote jo tukianza na Mariga. Kwa football ya Kenya, wendi yo jiga. Oliech, make sure jo by the next Joshua jo kubonga French. Na usikubali round this asa kweke kwa bench. Yo, Ghana, big up SCN. Big up Drogba, Yaya Ture, Kolo Ture. Onyesheni ya asengine kwa ige mawezi, wote ni bure. Obi Mikel, Martins, Shalabala, bado na hala. Edo, Jeremy, Webo, Apia, Jelly na leta mapia. Yeah, Brazil pia bado ni kasisi, so big up Robino na Fabiano. Yeah, na wale walianza jua kina Okocha, Rigo Batsong, Kanu, Kanute. Eh, yeah, mazee bado tunawaambia nyinyi mko juu. Eh, yeah. Kamini wote, big up Africa, my fatherland. Kibera number 8, my motherland. Big up Makish, my shambaland. Yeah. Number 8, Kibera, Ekanene. Yeah. Ni Kibera ama.